Yeah. More gang. To my old gang, you know what I'm saying?
Welcome to God.
Yeah. Acha nipige deal. Nilipe bill. Nitupie kuji ama Tommy Hilfiger. Ile sasa money big na you feel bitter. I'm on a kani kwenye movement. Still picture na manska bet Shabazz the real diva. Babako na chizesha pale kati midfielder. Was na thibitisha nimewazidi fikwa. Lab na watesti wanga kwayo ding tincha. Yeah, ni unju na loops kwenye wax. Twende cars, Desperado, Antonio Vendebras. Dangerous, to keep for the gun, remember us. Loyal to the game, moyo safi, tenderous. Nature, nasmanishi kiroboto. Maziko kwa watoto, media mashiko robo. Bado mapigo nondo, damu yangu wakino nyongo. Nakula mingo choche, usiku mawindo koko. Eyo, maringo viso noko, mekwisha. Time's up now, flight yenu ili take off. Sasa ni touchdown, ziki nene tap sound. Nisha pop ounce, ambapo amchikeshi. Mnafanya raia wala fly. I keep going till I'm gone, mother. Kongando zoni pistol homie John Madaraka. Strong na mapacha, doto ame go missing. Niko na nigga K, welewe if you don't listen. Iso Vince ni mongezi ya kimillionaire. Basata cheni siasa kumbukeni pioneers. I want a pension, cheki jinsi wanavyolia. Marijani Rajabu ameacha familia.
Ambush in the night, vita ya Benghazi. Picha yake wazi imepikwa na bepari.
Michakato ya shilingi naifanya kama Pablo. Smago na mafegi ya dichato. Na bado nipo gado na makago. Na struggle kila kona kama mafogo wa sato. Na piga dili za mamil na machizi. Tukisha maliza atusizi na wazinzi. Gang kubwa kabu kampuni ya ulinzi. Wezi wanaomba pisi, kid can kill. Beef na maliza na upanga. Ninja nimebarikiwa kiunoni na mkwasa. Ziloji madini na ngama ulanga. Usije kuiga hii, utapasuka msamba. Ni mjanja sina ishu za ukanda. Sijaka kifala big brother mwampamba. Umeleta heshima Motown wametamba. Yeah. Kuwa skondi, sky bondi. Hiyo na kupromise. Sina tamaya Jax kama fisi wa kingori. Same na zoji mix watu wangu wa wambonji. Macho kama bundi kama skali wa kikurdi. Huwa siamini sana maneno ya uzushi. Spendi zile harusi za ukumbi. Jia, kitu chips bumbi. Ukicheza na mimi lazima waishwe tumbi. Minya ngau siniangalie kwa uzuni. Utachezea ukuni his manzese ya uzuri. Chaka la manyangumi, samaki ya mgusi. Meshamaliza hisa sama fanzi mkabugi.
Ambush in the night, vita ya Benghazi. Picha yake wazi imepikwa na bepari. Ambush in the night, vita ya Benghazi. Picha yake wazi imepikwa na bepari. Ambush in the night, vita ya Benghazi. Picha yake wazi imepikwa na bepari.